Ngiyabonga mfowethu Neville, sanibona ekuseni bangane. Ngijabula kakhulu ukuba lapha kulokhu kusa nokuba nalesi singeniso esivela kumelusi. Lokho bekukuhle kakhulu. Niyazi ukukhuluma ngamahashi, niyazi ukufaka amatomu kuwo, ayazi ukuthi umsebenzi ubuza. Kuyi ngiyajabula nje inkosi isenzele ihashi lokusebenza ukuze sizosebenza okwamanje. Ngakho ke asikaze sikhathale kakhulu ukwenzela inkosi ukuthile uma kuwisa unkatho lwethu ukukwenza. Nakuba ngikhathele kakhulu namuhla, ngisanda kuba nesikhathi esisabekayo sakho ezinsukwini ezimbalwa ezidlule. KuyeCalifornia ngidingeke ngihambe ngenqola yakwaloliwe, futhi ngiyanitshela ukhuluma ngobugudlugudlu yonke indlela phandle lapho amahora angamashumi amahlanu nantathu ukufika lapho, futhi ngafika lapho ngehora lesibili ngqo ekuseni ngelesihlanu. Ngadingeka ngivuke futhi ngihambe ngishumayela enkonzweni yasemsakazweni. Khona-ke i-Christian Businessman ngangizodingeka ngishumayele futhi embuthanweni wabo wamazwe ngamazwe. Futhi khona-ke ngaleyo ntambama ngashumayela ethabenekelo elikhulu elithile lama-Baptist, futhi khona-ke yingalobu busuku, futhi khona-ke ngavele ngaqhubeka ngikhuluma wonke amahora ambalwa saze ekugcineni saqeda ngomsombuluko ebusuku e-Angeles Table. Ngase-ke ngibamba isitimela ngehora leshumi nanye, futhi kwakungamahora ngamashumi ayisithupha nane ukufika ekhaya. Ngakho-ke ningabona nje nani ngingena kuthange futhi nje futhi izolo ngami ubhalise izincingo ezingamashumi amahlanu nokuthile ukuba ngize ngikhulekele abantu izolo ekuseni kuphela. Niyaboza izincingo ezingamashumi amahlanu nokuthile, isizathu zonke zazingezona izindawo zaziyizincingo zikazwelonke, kodwa nje ubuyo ubungeza yini Fulida, ubungeza yini ngaphana lena yiLouisville. Bona uzokhetha kanjani kubo abangamashumi amahlanu nantathu manje okwasekuseni nje okukodwa na? Ngakho-ke ningabona ngakho izolo ntambama ngiyafika ukuzobona phakathi abanye babangane bethu abathandekayo ukuthi nje ukugula kukadeveli kuyini. Insizwa engangivamise ukuyazi eminyakeni eyadlule yayiyisithombe impela sempilo. Insizwa ibukeka ingeyezokusubatha, futhi manje isicishe ibe seminyakeni yami, futhi ibiyokwedlula amashumi ayisishiyagalolunye, futhi ilele iyafa eHenryville. Umngane mfowethu omuhle lapho mfowethu Neville kwakungukhemiti Spurgeon, uyise umshumayeli wevangeli nothisha wesikole, futhi indoda yenhle namandla. Ngangena ekhaya ngemuva kokuba umfowethu Neville esengitshele ukuthi umfana wayefa, futhi sibe nenhlanhla enhle yokumholela enkosini uJesu izolo okukusindiswa kumphefumulo wakhe. Futhi umkakhe nami sivumelene ndawonye, futhi samkhulekela ngobuqotho emuva kokuba umdlavuza usumudle wamqeda isuka kumaphawundi yangamakhulu amabili nokuthile. Ngohlela ngiyamgabazi sinda amashumi ayisithupha. Ngakho-ke siyakholwa futhi sibambelele ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa. Lokho asazi ukuthi kuzokwenzekani, kodwa into eyodwa esiyaziyo ukuthi wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Futhi ngiyabona ukuthi ubabayi wakhe omdala oyimpukutho wacabangani ngenkathi lowo mlayezo ufika kuye emva kwayo yonke iminyaka yokumkhulekela. Futhi emva konke khulisa umntwana ngendlela afanele ehambe ngayo. Niyabo, futhi ngiyazi wayebe nesibonelo esilungile phambi kwakhe. Ngisuka lapho ngehla ngangena eNew Albany ngiya kunkosikazi Slaughter owayehlala ngaphandle lapha, futhi odokotela babemnikeze kuze kube lesithupha nqo ukuba aphile. Ngakho-ke kwakukukhulu kufikise lana umunyu kakhulu ekulindeleni, futhi indawo ehlukile. Umfosi emusha wayevamise ukuba ngumakhelwane wami lapho, ehamba-hamba nje umfana ojwayelekile esebenzela iBell Telephone Company cishe iminyaka engama shumi amabili nokuthize ubudala. Wathola ubaba wabathathu noma abantwana bani, intombazanyana yakhe yawakelekelanga yaphuka ingalo. Uqala ukuba nomuzwa ondikindiki esandleni sakhe, kwamkhubaza abazi ngisho ukuthi yini engalungile ngaye. Ulele phandle lapho, futhi nanguya into eyodwa nje yemva kwenge nokugula ezandleni ezindlini zonke. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ikhona indlela yokuphuma. Ngiyajabula kakhulu asidikekile sihlale lapha kuze kube phakade futhi. Anijabuli na besiyokwenze njani ukuba bengifanele ngiphile kulendlu yabagoliswa yizinhlupho kuze kube phakade na. Ngijabula kakhulu ukuthi kunomnyango ovulekile. Futhi lokho konke umhlabo yikho yindlu nje yabaguliswa izinhlungu ngokushesha nje uma ucabanga ukuthi sihamba kahle khona ke nakho kufika ukuthile okuhambisanayo futhi nokho nakho kufika ukuthile kodwa ngijabula kakhulu ukuthi ikhona indlela yokuphuma ngiyajabula kakhulu ukuthi inkosi Jesu ifikile futhi yasenzela indlela yokuphunyuka ngakho ke namhlanje kuseni uDadewethu Cox othandeka kakhulu bengitshela ukuthi umunye ubeza njengoba sasicela abantu bendawo ukuthi beze bezokhulekelwa futhi mhlawumbe akakwazanga ukuhlala kodwa nje imizuzu embalwa futhi ke mhlawumbe ngizobakhulekela ngaphambi kokuba ngibe nenkonzo futhi khona ke uma bezodingeka babuyele emuva futhi ngicabangile khona ke kubo bonke abebefuna ukuhlala ngizokwenza umlayezo wami uthi ukuba mfushane kulokhu kusa njengoba ngishe izwi futhi ngifanele ngihambe ngokusho esha khona manje ngiye komunye umhlangano futhi ngakho ke ngifuthi umhlangano waseChicago oqala ngomgqibelo zayo futhi manje ke ngicabanga ukuthi ihora selifikile ukuthi lengxenye yezwe izofanele imukele ukuvakashelwa okukhulu ekufikeni komfowethu odumileyo uBilly Graham eLouisville kuleli viki elizayo uqala ngesikhathi sifanayo eLouisville mina ngiqala eChicago ngakho ke ngizobuya ngedlule ngifuna ukuhlangana naye siqu sami ngenkathi eselapha futhi abanye abangane uzongethula kuye futhi kade ngisedolobheni elifanayo phesheya kwezilwandle nezindawo eziningi ezahlukahlukene kodwa nje ngakho ke asitholanga ukuhlangana futhi ngicela ngobuqotho leli bandla naleli qembu labantu ababuthene lapha kulokhu kusa ukuthatha lo mhlangano ube phezu kwezinhliziyo zabo lapho ngifuna kusho lokhu ngendlela nje benazi yini ukuthi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa azo zonke iziphuzo ezidakisayo zivele eLouisville eKentucky lokho okuphuzwa eUnited States na amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa benazi yini ukuthi cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye awo wonke ugwayi nezinto okuphumile eLouisville eKentucky na benazi yini ukuthi leso yisihlalo sika Satani impela yiso enye yezindawo ezinzima kunazo zonke khona ezweni yile ndawo yakhona ngapha ukuyiphulela inkosi uJesu Kristu bangake okhalezi ngembesi ezama ukwephula leli dolopha lama false cities inkosini uJesu bukani Erickson bonke labo abaphumile bekhala ngisho ezingembezi ukuthi bazame kanjani futhi bazama uJohn Sproul waze waphelela manje eGlory Barn lapho ezaba ngakho konke kuzibandleni yakhe ukwephula into enzele inkosi uJesu bama kanjani abanye emsamo edlula kulama false cities futhi bazama futhi abakwazanga ukukwephulela inkosi uJesu manje ngicabanga ukuthi uBilly Graham ngomunye wamadoda aziwa kunawo wonke ekhona ezweni namhlanje enkolweni ngokumbono wami isizathu sinababishopi nababishopi abakhulu kodwa ngokumbono wami ungumshumayeli wevangeli indoda kaNkulunkulu futhi ngakho ke ngicabanga ukuthi njengamaqhawe angamaKristu ndawonye asizibeke thina uqobo nezinhliziyo ndawonye futhi sikhulekele lowo mhlangano njengokungakaze kwenzeke ngaphambili futhi sicela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ngandlela thize noma enye asinikeze imiphefumulo futhi sihlakaze isihlalo sika Satani ukuthi bavala zonke izindawo zokuphisa utshwala futhi bashise zonke izimboni zikagwayi futhi bagcwalise amabandla futhi babe nemfashini endala yangempela yokuthulula kukaMoya Ongcwele inkosi ayibusise manje nginokuthile okuthe ukwehluka kancane okungajwayelekile kancane okwesiqalo umfowethu unomncane lapha abafuna ukumnikela enkosini futhi ngicabanga ukuthi sizokwenza lokho ngaphambi nje kokukhulekela abagulayo uma uNkulunkulu evuma futhi uma udadewethu Gethi ezoza opiyaneni futhi bonke labo abanezingane ezincane manje pepelini safundiswa lapha ukuthi manje abaningi kakhulu iningi kakhulu abantu abaningi kakhulu babiza ukuba babhaphathiza bafafaze amanzi kubo bakubize ngokuthi umbhaphathizo osana awu manje lokho kulungile ya ningayilimazi ingane futhi ngineqiniso izoba kahle futhi abanye banezinye izindlela abakwenza ngayo futhi kodwa sihlala sithanda ngokusondele nje njengoba singenza ukuhlala ngendlela yeBhayibheli yokukwenza futhi indlela yeBhayibheli yokukwenza ayikho indawo eBhayibhelini lapho abake bakwenza khona ngezingane kwaku awubanje lapho iTestament elidala babesoka ngazi noma amalunga athi awabe mabili uma ezogudluzela izandla udade kancanyana nje eceleni lapha uma nithanda size sibe nokunikelo udade osehlakeni lapha futhi ngakho ke awunankinga dade wethu othandekayo na umzuzu nanje futhi tena futhi ngakho ke testament elidala babesoka ingane futhi babesoka ingane futhi testament elisha indlela kuphela ababekwenza ngayo babeletha abancinyane enkosini uJesu futhi yayibaphakamisele ezandleni zayo futhi yababusisa futhi yathi vumelana abantwana abancane beze kimi futhi ningabenqabeli ngokuba umbuso ngowabanjalo manje uma kukhona umunye umama lapha onengane yabo encane abathanda ukuyinikela enkosini siyokujabula ukukwenza ngalesi sikhathi futhi manje singa ngokuqaphela manje ngubani igama lo mfo omncane na umfana omncane Robert Lane manje lokho kuhle kakhulu manje lena ngiyakholwa uzithathele ingane yaba ngiyakho lokho kukhombisa inhliziyo kamama kumntwana nokucabanga ngalokho bona bengenabo abantwana nokho bebefuna ukukhulisa oyedwa bazithathele lona umncane waba ngowabo ngiyaqonda ukuthi sonke singabantwana abathathiwe na uNkulunkulu wasithanda kakhulu ukuthi wasithatha saba ngabakhe ngendodana yakhe uKristu Jesu futhi sonke singabantwana abathathiwe baba ngabakhe ukuthi kumbulane njengoba lo baba nomama becabanga ngalona umncinyana obengenalo ekhaya angaya kulo bamnikeze ekhaya okumkhulisa nokumondla sasingena ekhaya esingaya kulo futhi uNkulunkulu wasinika elilodwa ngumntwana othathiwe waba ngowabo igama lakhe nguRobert Lane Branham umuhle kakhulu ingane encane manje singakhothamisa ikhanda lethu babo wethu sezulini eligugu njengasezinsukwini ezidlule bangaki obaba nomama abaphakamisele abancinyane babo ezandleni zakho futhi wena wathi vumelana abancinyana beze kimi futhi ningabe nqabeli ngokuba umbuso wezulu ngowabanjalo futhi lona umncinyane ongena ekhaya unikezwe ikhaya futhi ubekile ezinhlizweni zabo uthando lolengane futhi baba siyakhuleka ukuthi uzobusisa lo mama no baba njengoba bekhulisa ingane futhi kwangathi ingakhuliswa ekhaya lomkhuleko futhi ifundiswe kuya esontweni nokuthi iphilele inkosi Jesu ibusise baba wasezulwini othandekayo futhi manje kuba ubulapha emhlabeni emzimbeni wangempela njengoba sima namhlanje kuseni bayokunika ingane ngalweni yakho kodwa wena waya ezulwini futhi wasigcoba ukuba siqhubeke enkonzweni uze ubuye futhi baba njengoba umfowethu wegazi ebeka ingane ezandleni zami ngiyinikela kuwe egameni likaKristu busisa le ngane futhi kwangathi ingaphila futhi ibe nempilo futhi iqine futhi ikhule ukuba ibe inceke yakho busisa ubaba nomama ekhaya siyinika wena egameni lenkosi uJesu Kristu amen busisa Agnes yiba umama wangempela nawe Jesse ubabayi wangempela kule ngane futhi sengathi uNkulunkulu angalibusisa emizamweni yenu futhi uNkulunkulu abe nani unjani ubani igama lengane na umunye uRobert awu lokho kuhle Robert Darrell ungubani igama lakho na ngomncane futhi isibongo sakho na MacLeod Sizo pati nyanda, sizo pati nyando. Sofika sichogoza, sizo pati nyanda. Chala eguseni, chala ebusugu. Chala skachini sapakachini mini, enamazo. Ngogu sheshu guvuna Kona geisi kachiso guvuna Sofika si chabula Sizo pati nyanda Kukuhle sizophatha inyanda yiloko baba nomama abakwenzayo balethini inkosini uJesu utata lelo hlakene ubukeka engokabi kudlula konke njengoba singabona usohlakene futhi besiyo uma ekhona noma ngubani ufuna kulinde nje imizuzu embalwa ukuzwa umlayezo ngaphambi kokukhulekelwa futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuhle kakhulu kakhulu uma ekhona omunye lapha ongeke akwazi kulinda futhi ofuna kuhamba futhi uma ufuna ukukhulekelwa manje sizojabula ukukwenza uma nje uzo phakamisa isandla sakho uma kungenjalo sizoba nenkonzo yokuphulukisa ngokusheshsha ngemuva kwemlayezo omfishane ukuza manje ukuphuma neklasi lesikole sangesonto kulungile khona ke sizofunda umbhalo futhi sibe nomlayezo futhi ngokusheshsha bese ke sithatha isikhathi sethu emgqeni womkhuleko kuba nje ngaphambi kokuba siqale ngifune nina nonke niphilayo namhlanje kuseni ukuba nikhumbule labo abagulayo ngoba sifanele sikhulekelane futhi ngajabula kakhulu ngenkathi ngifika eCalifornia ngelinye ilanga futhi ngingena kulawo mathabenekele lapho babezama ukuphushela ngaphandle futhi eClifton babemi ngaphezu kwebanga lendlu phandle lapho emgwaqeni befuna ukufakaza nje futhi bethi futhi Branham ngake ngaba nomdlavuza wangikhulekela ngangiyimpumputhe ngakilokhu futhi njengokwehla ngomgwaqo futhi ukuzwa kunjalo ngacabanga kuNkulunkulu kuyobanjani lapho siwela futhi size kolunye uhlangothi nampa yabe buthele ngamashumi ezinkulungwane ebemi lapho futhi kuyoba yinto emangalisa kanjani ngaleso sikhathi ngakho khona ke imizamo yethu emincane ekhathazayo ngeke isho kuningi kangako manje siyahamba size nje kubonakala sengathi asikwazi ukuqhubeka futhi nje cishe impela siphelelwe ngamandla futhi sikhahlazekile futhi kona ke usathane uyafika uthi kusiza ngani na nikwenzela ini na he kodwa khona ke ucabanga ngezinto ezikanjalo ziyakushintsha ngakho konke lokho kwenza izinto zehluke manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini singakhuleka futhi nje umzuzwana Baba uJesuzulwini kungenhliziyo ethokozayo ukuthi siza kuwe impela Nkosi wena wazi konke okwakheka kumuntu futhi ukuthi untengentenge nokuthi ungochoboka kanjani nokuthi ngaphandle kwamandla unjani futhi izaba ezinjalo njengencebo yakho umuntu unjalo kodwa Nkosi wena ngomusa wakho usibizele ukuba sibe yinceku yakho Futhi sinokuzwa kulokhu kusa ngokungafaneleki kwethu futhi sicela ukuthi uzosemukela baba namhlanje futhi uzosigcoba ngomoya ongcwele futhi ukhulume kithi amazwi ayaduduzayo owakhulume ezwini lakho elingcwele lapha futhi siyakhuleka ukuthi umoya ongcwele uzothatha lonke izwi liye ngqo enhliziyweni lapho nje elidingeka libe khona futhi kwangathi lapho lingagxilisa okwehanga futhi likhulu libe injabulo enkulu izihlahla zensindiso siphe khona baba philisa abagulayo nabadingayo siyazi bahlezi lapha futhi abaningi uvela kumamayela amaningi futhi balale emahotela nezinto belindele ithuba lokuthi bakhulekelwe siyajabula kakhulu ngalenhlanhla enkulu kangaka Nkosi ukwazi ukuthi ulapha ukuzophulukisa abagulayo Kunkulu omunye wabagula kulabo bonke sazi ngabo wesilisa nosifazane okhuliswa yisono. Ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi lolu suku ukuthi wena uzo ngendlela ekhethekile uzogcoba namuhla futhi usindise ulahlekile wonke wesilisa olahlekile nosifazane kwangathi bangeza ngobumnene esihlalweni sobukhosi somusa futhi basindiswe ngokuba sikucela egameni likaKristu. Amen. Manje sekathi inkosi ngenezele izibusiso zayo kufundeni kwezwi layo njengoba singena kulo bengihlale njalo ngiyikholwa elikhulu ezwini ngokuba lapha nobusuku obumbalwa obidlule bengikhuluma ndawo ndawo ngababa prophethi abenyuka ukuyoprofetha. Kepha uMikhaya emva kokuba abaprofethi abangamakhulu amane sebenikeze udonga olulodwa oluqinile nokuJehoshafati wathi akasekho omunye na umunye futhi emva kokuba amakhulu amane selinikezile izina kodwa uMikhaya wahlala nezwi likaNkulunkulu wayazi ukuthi kwakukhona kungalungile. Futhi inqobo nje uma sizwa noma yini ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu siyazi kukhona kungalungile akuzwakali nje kahle uJesu wathi izimvu zami ziyalazi iphimbo lami futhi umfokazi azisoze zamlandela. Futhi ngiyabonga ngokukhuleka lapha ya kwemvuselelo ye Angelus Temple ukuhlwa kokuqala lapho yamumathe amakhulu angamashumi ayisihlanu nanhlanu kuphela izinkulungwane ezinhlanu amakhulu ayisihlanu bangenisa izinkulungwane eziyisithupha umcimi mlilo wavala eminyango ehoreni nengxenye ngaphambi kokuba ngifike lapho eAngelus Temple futhi ukuthi inkosi yethu Jesu othandekayo wabasindisa kanjani abalahlekile futhi waphulukisa abagulayo kwakumangalisa. Futhi ngosuku olulandelayo nodadewethu omncane uHicks owayevamise ukuba uthisha kasenesikole lapha ngahlangana naye nabantwana bakhe nomyeni futhi ngahlangana nomfowethu Ben Bryant nabo bonke labo abasuka kuleli thabenekele phandle lapho beya entshonalanga ukuhlanganyela phandle lapho ukuphinda ukuhlangana okuhle kanje kokuyikho ukuthola ukubabona bonke futhi esahlukweni seshumi nesikhombisa sika Matthew Ngcwele ngendlela yokufunda nje kulokhu kusa ngifuna ukufunda ingcenye nje lapha kwendikimba futhi kwangathi inkosi ingasinikeze ingqikithi ezwini. Emva kwezinsuku ezisithupha uJesu wayethatha uPetru, uJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo ubuso bakhe bakhanya njengelanga izingubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Futhi bheka kwabonakala kuye uMose noEliya bekhuluma naye.
Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us.
Khona uPetro waphendula wathi kuJesu, Nkosi, kuhle ukuba silapha, ungamasakhe uma uvuma, asikwakhele amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelika Mose, elinye libe ngelika Eliya.
While yet behold a bright cloud overshadowed them.
Esakhuluma bheka ifo elikhanyayo laba sithi beza futhi ibheka kwavele izwi efwini lathi lo uyindodana yami engithokozile ngayo yizweni. Kwangathi inkosi ngenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Ngezinye izikhathi uNkulunkulu uhlangana ngezeluleko ezehlukene zomuntu. UNkulunkulu uhlala njalo ethanda ukwelulekana nomuntu. Futhi izikhathi eziningi esitestamenteni lidala singabuyela kanjani emuva ukuthola ukuthi uNkulunkulu wahlangana kanjani nomuntu. Futhi kungikhathalekile ngezinombolo zabo uNkulunkulu uhlangana nomuntu. Wahlangana namakhulu amahlanu ngesinye isikhathi futhi wahlangana futhi namashumi ayisikhombisa wahlangana futhi nabayishumi nambili wahlangana kanye nabathathu futhi kodwa-ke wahlangana futhi noyedwa nje futhi kungakhathalekile ngenani leseluleko uNkulunkulu uyathanda njalo ukuhlangana nomuntu.
So even though
Ngakho ke nakuba ibandla kwelukhukusa lingase lingabili khulu enhlanganweni yebandla noma ngosayizi njengamahlala bishopi amakhulu amaningi namuhla, kodwa uNkulunkulu uzojabula ukuhlangana nathi ngokuba wathi lapho kubuthene khona ababili noma abathathu ngegama lami ngiyakuba phakathi kwabo. Ababili noma abathathu bebuthene ngegama lami ngizoba phakathi kwalabo ababili noma abathathu. Futhi sithombe singasibeka lapha namhlanje ngomoya ongcwele besingathatha amahora ukumba singene kuleyo ndikimba. Yebo, bengingayisho amavidiyo futhi kumbiwe phakathi iminyaka, futhi nokho wafu awukaze wembulwe namanje kusuka kule ndikimba emangalisayo, futhi mhlawumbe ayisoze. Ngoba izwi likaNkulunkulu alifani nezwi lomuntu, izwi lomuntu linencazelo ethile noma isisho nesikhathi esanikezwayo, kodwa izwi likaNkulunkulu linencazelo yaphakade phansi kodlule eminyakeni njengoba ligobhoza. Sonke isizukulwane singacosha izwi elifanayo ngoba lingeliphefumulelo liphakade lingunaphakade ukumemezela okungenakufiphala kuvela kuNkulunkulu. Kunendaba ukuthi uma abapostoli balifunda onyakeni wabo lalisho okuthile kubo. Uma Wesley alifunda onyakeni wakhe, noLuther onyakeni wakhe, noCalvin onyakeni wakhe, nokho namhlanje liyabenyezela nje futhi likhanya kakhulu futhi linomphumela omkhulu njengoba lenza kubo ngalo impela usuku elakhulunywa ngalo ngoba yizwi likaNkulunkulu. Amazwi ethu vele uthi John woza ngapha endlini yami ngizojabula ukukubona. Lelo yizwi lethu futhi lisho nje ukuthi John woza ngapha endlini yethu, kodwa uma uNkulunkulu ekhuluma kuphakade waphefumulelo kusukela kuwo impela umphefumulo ongafiyo umdalo ngunaphakade iqobo lwakhe. Ngakho-ke akukho ndlela yokuthi uke uze uthole incazelo ephelele yanoma yisiphi isisho sikaNkulunkulu eyawo wonke unyaka naso sonke isizukulwane.
To three individuals.
Manje kuludaba esinakho phambi kwethu kulokhu kusa bekunguNkulunkulu ukhuluma kubantu abathathu ngabanye. Manje ukuthathu kuqala yinombolo ekhethiwe kaNkulunkulu yokuphelela. uNkulunkulu ukhethe okuthathu futhi isithathu inombolo kaNkulunkulu yokupheleliswa. Isikhombisa inombolo yakhe yokukhonza, amashumi ayisihlanu inombolo yakhe yejubili, amashumi amane inombolo yakhe yokulingwa, futhi isithathu inombolo yakhe ayikhetha ukwenyuka namuhla. Manje isithathu inombolo yokupheleliswa kungukuthi uNkulunkulu uphelelisiwe oyedwa weqiniso, uNkulunkulu ophakade uphelelisiwe ezimiselweni ezintathu zokubonakaliswa kobuNkulunkulu bakhe, uYise, iNdodana, uMoya oNgcwele. Akusho ukuthi kunonkulunkulu abathathu abehlukene, kodwa kunonkulunkulu oyedwa omelwe kokuthathu. uNkulunkulu kamthathu, uNkulunkulu uyedwa, kodwa ukubonakaliswa kuthathu kobuNkulunkulu bakhe. Okusho izimiselo ezintathu zesikhathi emhlabeni siphelelisa oyedwa weqiniso futhi uNkulunkulu ophilayo. Wabonakala ku-Abraham esihlahleni esivuthayo futhi waholela abantwana bakwa-Israyeli egameni likaNkulunkulu uYise, owayengukukhanya okwakulenga phezu kwethabenekele okwabahola ohambweni lwabo uNkulunkulu Baba. Futhi khona-ke uBaba ukuze alethe ukubuyisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Njengoba ngangikhuluma lapho esikhathini esithile esedlule, ngiyakholwa isikhathi sokugcina engangikhona ngase thabelekele ngejuba newundlu ukuthi kanjani uNkulunkulu yedwa, akekho omunye owayengakwenza. uNkulunkulu kwakufanele eze emhlabeni futhi enze umsebenzi qobo lwakhe. Sikikathi yesemele indodana yakhe esimweni semvu esimnene kunazo zonke izidalwa futhi wazimela yena uqobo esimweni sejuba elimnene kunazo zonke izinyoni ezindizezulwini futhi isizathu yenza lokhu ukusikhombisa ukuthi ubumnene kuphela obuya kuhlala nobumnene ukuzithoba buya kuhlala nokuzithoba kuzofanele kuvumelane Umbazi noma umakho makhabethe waziyo ukuthi kusho ukuthini ukuhlangana kwesisila sejuba sikubiza kanjalo ukwenza izisele noma ukuhlanganisa thaqa ukwenza ibhodi liphelele ngokuhlanganisa thaqa futhi uma kuhlangana ndawonye kungena khaka ngokukuqinisa ndawonye ngamanzi phezu kwabo kuyokukhukhumala kuze kuthi ngisho umoya angeke ukwazi ukucindezela indlela yawo wedlule Futhi lapho ikhona noNkulunkulu, uNkulunkulu upheleliswe kakhulu ukuthi ngokusika nokulolongwa kokholwayo lapho behlangana ndawonye uPetro wathi phendukani khona-ke futhi nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwemukelisa isiphiwo sikaMoya Ongcwele niyabo kubenza baphelele kakhulu Kulegeke kathi uNkulunkulu ehlela phansi esimweni sejuba futhi wakhanyisa phezu kwewundlu futhi wahlala ewundlwini futhi akazange alishiye iwundlu ngoba babemunye lokho kwakungokunye kokufika okukhulu kunakho konke izwe lake laba nakho asibuke nje lokho kumzuzwana nje ngaphandle endikimbeni yami kodwa kanjani ukuthi amazulu nomhlaba kwasingathana kanjani ukuthi uNkulunkulu nomuntu babuyisana ndawonye kanjani ukuthi ngisho izidalwa ezindiza emazulwini nezilwane ezizulazula emasimini zaba munye ngenkathi umuntu noNkulunkulu wayebuyisane ndawonye ngomuntu inkosi uJesu Kristu into emangalisa kanje pho Ukuzohlalela uNkulunkulu uhlale ngobumnene uNkulunkulu umnene ukuze uhlalele uNkulunkulu uhlala ngothando uNkulunkulu uthando hlala ngokuthoba hlala ungalokothi neze ube ngowenele konke thembela kuye njalo ungalokothi usebenzise ingqondo yakho qobo thatha imicabango yakhe mayibe imicabango yakho futhi ifake engqondweni yakho yokwenyama futhi iphindaphinde futhi uthi wo uNkulunkulu ususa konke kungabaza kwami futhi imicabango yami mayibe imicabango yakho futhi nina bantu abagulayo yenzani lokho njengoba sikhuluma susa nje lahle imicabango yokugula thatha imicabango kaNkulunkulu yokuphulukisa mayibe umcabango wakho Cabangani ngalezi zinto kwasho iBhayibheli uma kukhona noma yikuphi kudumisa uma kukhona noma yimaphi amandla Okuthathu uNkulunkulu elukhuluma kubo manje isithathu ukuqiniswa wathatha uPetru ukukholwa uJakobe ukwethemba uJohane uthando ukukholwa ithemba nothando laba abathathu Uma ungaba nokukholwa nethemba nothando useduze lombuso wezulu khona ke izinto ezintathu ezinkulu uNkulunkulu wathatha lezo njengokuqiniswa ngoba ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu wonke amazwi mawaqiniswe Khona ke futhi kwakumele ukubekwa kwendodana esitamenteni elidala uma indodana yayizelwe emndenini yayinikezwa umfundisi ukumkhulisa nokumnakekela uyise wayeyindoda yamatasatasa kakhulu embusweni wakhe futhi umbuso ngamunye omncane wawubizwa ngendlu Ileyo ndlela ehumusheni King James uJohane weshumi nane wathi endlini kababa wami kunezindlu eziningi manje akuzwakali kahle hleke ithina bantu basetshonalanga abathatha indlu nekhaya ukuthi kohlukene kodwa ezinsukwini zokulotshwa kweBhayibheli indlu yayisekhaya ngokuba ikhaya lalisho umbuso
On his farm, everywhere, dozens of them. And when a son was born,
futhi lo baba wayenezikashe eziningi epulazini lakhe yonke indawo amadazini azo futhi lapho indodana isizelwe wayeba nomuntu okhethiwe ofundile othobekile umuntu okhethiwe owayengomunye wesifuba sakhe ingxenye yombuso wakhe umfundisi ilelo hlobo kuphela uyise ayengabeka kulo indodana yakhe Futhi baba ulubeke kanjani namhlanje hlobo olufanele lomfundisi phezu kwamadodana akhe wena nami okhethiwe akekho omunye ngaphandle kwayo impela inhliziyo nomphefumulo wenkosi uJesu ukumphakamisa ekumaziseni uNkulunkulu ukuthi wayefanele akhethwe kanjani lomfundisi ufanele abe yindoda ekhaliphile indoda ekhethiwe ethanda ubaba ezofundisa umntwana imigomo elungile kuphela nokuthi kanjani umoya ongcwele namhlanje uma esefikile zonke ezinye izinto zibukeka zingeze sibili kakhulu lapho umoya ongcwele ufika Abantu bangathi izinsuku zezimangaliso selwedlule kodwa ake indoda ezelwe kabusha ngomoya ongcwele kanye yize ngaphambi kwalokho ngokuba ufundisa kuphela lokho kungokwangempela ukhuluma kuphela kukababa
I'd rather have a man that didn't know his ABC
Ngingaqoka kuba le ndoda engabazi o-ABC bayo ukuba ifundise umntwana wami enomoya ongcwele kunabo bonke oselwazi emhlabeni ababengenawo umoya ongcwele ngokuba ukhuluma kukababa nebo futhi umoya ongcwele ukhuluma kukababa futhi khona-ke uzofundisa umntwana hhayi ukuba ashukunyiswe yiwo wonke umoya wemfundiso kodwa ukwamukela nokukholwa imigomo ubaba ibekile ingaleso sizathu kuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuba ngokululwa kakhulu ekholweni langempela ngoba lifundisiwe ngomoya ongcwele ukukholwa yizo zonke izinto singake silingabaze kanjani izwi lomdali na Wake waze wabakhona kanjani umhlaba na uNkulunkulu wayithathaphi impahla yokwakha ukuwenza ngayo na senake nama ukuba nicabange ngalokho na wavele wakukhuluma nje futhi yemva koko konke yena kanye indalo elapha manje ayilutho ngaphezu kwezwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe cabanga ngakho Izihlahla ezikhulayo ziyizwi likaNkulunkulu izintaba ezifinyelela ezibhakabhakeni futhi ezisibangela ukuba uma sifisa ukubona ubuhle sibheke phezulu entabeni futhi lapho uqhubeka wenyuka intaba kulapho kuya ngokuba msulwa futhi kuhlanzeke Imile ngaleya ezinguzungeni zeqhwa ezehla ezintabeni yemasimini yasenyakatho yeBritish Columbia njengoba nibuka lapha ixaphozini ngaphezu kudlwana amanzi yageleza ahlanzeke kakhudlwana aya ngokubala uhlaza siphakaphaka kakhudlwana futhi ahlanzeke kakhudlwana izihlahla ziyafiphala yonke imvelo ibonakala ithi beka phezulu Futhi endleleni ngaleya esiqongweni sezinguzunga zekho zehle entabeni ezingu ayisi ezibenyezela kakhulu zize ngisho zikhanye njengelanga ubheka phezulu uma ufuna ukubona okuphilisayo nezinto zangokoqobo nezinto ezimsulwa njalo ubheka phezulu intaba iyakukhomba uDavid wathi ngizobuka emagqumeni lapho usizo lwami luvela khona usizo lwami luvela enkosini
The tutor always pointed the child.
Umfundisi uhlale khomba umntwana kubaba futhi ufanele abe nokukholwa ubaba futhi khona ke umfundisi wayengumqaqeshi Namhlanje kusene njengoba kade ngibuka umata wami omncane othandekayo futhi ngibone indodana yami encane ngekathi iphonsa intukuthelo yayo encane etafuleni nesitsha sayo esincane esinamaqanda ayo nezinto umama asebenze ngokwethembeka kulungisa isidlo sayo sasekuseni futhi ubezama ukuyifundisa ukudla ngesipuni sayo futhi ibifuna ukudla ngesandla kungesiso Awukim ngithe myeke abena leso sandla kodwa mama ubazi kohlukile wayazi uma engumele aqhubeke ngaleyo ndlela uphakathi kokuthi uzoba ngosebenzisa izandla zombili noma uzoba yincele futhi lokho akwetshelekile ngakho njengomqeqesho ngempela umenze wasishintshe isandla nakuba ubengakuthandi kodwa umama ubazi ukuthi yini okuhle ukwedlula konke Futhi sikale siningi umqeqeshi wethu umoya ongcwele sizama ukukwenza ngendlela engafanele kodwa ngezinye izikhathi kuyasilimaza ngezinye izikhathi singahle silale empedeni wokuhlupheka ngezinye izikhathi udokotela ngahle athi yonke amathemba aphelile kodwa ngumoya ongcwele osifundisa ukusebenzisa isandla sokudla uyazi ukuthi yini enhle kukwedlula konke uyazi ukuthi ubaba ufuna kwenziwe kanjani ungumqeqeshi Futhi ngicabanga uJoseph omncane bengeke asisebenzise isandla ngakho ke umama uyafinyelela futhi uthola induku yakhe ichoboka cishe yende kangaka futhi wamqhobaza ngayo ohlangothini ubuke ngakimi kodwa nokho ngiyamthanda ngayo yonke inhliziyo yami bengingamfela ngesihle kodwa bengazi ukuthi umama wazi okuhle kwedlula konke ngathi uqaqesha umntwana Asikwazi ukufuna uzwelo futhi sizwelane nakho kakhulu kakhulu sifanele silalele ukuqeqeshwa komntwana kukababa wethu yena uyazi ukuthi yini okuhle okudlula konke ngezinye izikhathi sithi lapho ivangeli selishunye yeliwe wo ngizovele ngiye ebandleni lami abaya ngizovele ngikukhona njengalendlela niyabo kodwa kubulana umoya ongcwele wazi okuhle okudlula konke uyazi ukuthi uqeqeshwe wena kanjani ngezinye izikhathi ukubaza ngenduku ukuqondise ufanele ukhumbule uNkulunkulu wamenza umqeqeshi womntwana webandla futhi uyamthanda ubaba futhi uyohlala njalo ekhomba kubaba futhi manje ngekathi umntwana wayeqeqeshwa lokho kwakungasho ukuthi umntwana ngempela ungumntwana kababa kodwa uma wayengumntwana ongalaleli umqeqeshi uzohlala njalo enenkinga ngaye njalo wayephuma angene phansi naphezulu This message had to be brought to the father. Akulake lomlayezo uzofanele ulethe kubaba lapho ubaba waye ufunile. Uqhubeka kanjani umntwana wami na? Kodwa ke uyodingeka athi akenzi kahle kakhulu. Awu khona ke usobala lokho kwayidabukisa inhliziyo kababa. Futhi kuyakwenza namhlanje uma umoya ongcwele uzofanele ulethe i-record lethu phambi kukaNkulunkulu lapho siba ngabantwana bakaNkulunkulu besifanele ukuhamba ngokufanelekile ubizo lwethu sifanele sihambe ngokufanelekile kuyo yonke into uNkulunkulu asibekele yona phansi ukuba siyenze ngokuba umoya ongcwele uyasiqeqesha ukuqeqeshwa komntwana Sewake lapho ngisengumfana babayi wami wayehlukile kuloko abanye baba besimanje abayikho namhlanje ubabayi wami wayekholele ukunikezeni kubhaxabula futhi wayekunika ngempela Siyakukhumbula futhi mina nokho namhlanje kweminyaka engamashumi amane nesikhombisa ngiyayikhumbula kodwa ungenzele okuhle kungiqeqeshile uma bengingaya ethuneni namuhla futhi ngimvuse into yokuqala bengingayenza bekungaba ukumxhawula futhi ngimgone ngalokho akwenzile Umangizwa ngaleyo ndlela ngobaba wami wasemhlabeni kuyaba njani ngalolo suku lapho sibe bukholeni bakhe na lapho sibona izinto zenzeka ngithi ukubazi sisize Ukuthi wayefanele sinqume kancinyane lapho futhi esiqeqeshise okomntwana futhi asuse izinto zezwe nokusivumela sihambe njengabantwana abazithobile phambi kwakhe ungabonakala kunzima ekuqaleni kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi yini ayenzayo impela uyazi ukuthi yini ayenzayo uyena khona ke njengoba umoya ongcwele uqala kulethe izwi khona ke uma umntwana ubengalaleli lapho sekuza ekuvuthweni unyaka wokuvuthwa khona ke umntwana uhlala njalo eyindodana impela kodwa ulahlekelwa ukuthile futhi nathi iphuzu engifuna ukuliphoqelela kwangathi umoya ongele ungalithatha uliyise kuyo yonke izinhliziyo yenu makholwa ngenxa yokuthi nje niyikholwa impela ninokuphila kuphakade uNkulunkulu washo njalo kodwa beningafuna yini ukungena nje njengoba uJobe athi ngesikhumba samazinyo akho beningafuna yini nje ukuza phambi kukaBaba netalente aninike lona nonke njengokuba budedengu anilisebenzisanga nje noma nivumele enye into ime endleleni yenu na Nivumele izinto ezincanyanyana ezincane ezingasho lutho kini emva kwakho konke ukuqophisana okuncane nokukhathazeka nokuphikisana nemihluko yebandla nisuse ubumnene nobubele empilweni yenu beniyothanda kuma phambi kukaBaba kanjalo na angikholi ukuthi beniyothanda angikholi ukuthi beniyokwenza kanjalo nami bengingeke Ngifrakajani ukuthi athi kwenziwa kahle hayi ngesikhumba samazinyo ami kodwa kwenziwe kahle enceku yami enhle nethembekile ngene izinto kozweni zenkosi ngokuba wenze kahle ngalokho ofanele ukwenze Lawumbe ungumama wasekhaya uma unguye uNkulunkulu ukwenza uthisha wabantwana bakho yenza umsebenzi omuhle ngakho ungakhathaleki ukuthi yini ezofanele uyenze kwenze kahle
Then if the child did prove to be a real worthy
Kapelani, kweleke uma umntwana efakazisile ukuthi uzifanele ngempela lezo zinto ubaba nazo embusweni wakhe. Futhi ube ngumntwana othembekile ngempela khona ke umfundisi uletha umlayezo kubaba. Hoyi indodana yakho.
That's the message I wanted to bring for you and I. Oh, your son.
Wo manje lawo ngumlayezo ngifuna yena ulethele wena nami hoyi indodana yakho yonke imicabango yayo ikuwe konke ezama ukukwenza ukujabulisa wena inentshisekelo enkulu edabeni lwakho kuze kube nzima ukuyicindezela phansi ngingamala nje ngibe ngoshisekelo ngokwedlulele kancane mayelana nombuso kaBaba kunokungabi nayo intshisekelo enhlobo ngawo ngingamala ngisebenze ngokweqile futhi njengoba umshumayeli weChurch of Christ angitshele esikhathini esedlule Mnumzane Branham ngingamala ngikhandleke kunokugqwala futhi lokho inqwaba yeqiniso Ngingamane ngikhandleke futhi ngifele emahanisini njengoba umfowethu Neville asho kunokubange nqabe ukufaka amahanizi angeke wenze lutho embi ukwedlula ukudebesela kuzama masenze konke singakwenza ngalokho kumele ukwenze ngakho futhi umoya ongcwele umfundisi wethu uzokuletha kubaba
And now notice if the child become a gallant child Then it was told to the father.
Futhi manje qaphelani umuntwana eba ngumntwana eqhawo khona ke kwakushiwo kubaba futhi eho ngiyalithanda nje izwi esikhathini esimisiweyo esihlelwe ngubaba oyedwa umntwana waye inkazimulo yakhe nodumo kwakubonakaliswa ngaphambi komphakathi uyise wayethatha umntwana wakhe uqobo ngaphansi komkhosi futhi amthathe amyise ezindaweni zomphakathi ngemuva kokwakhe lokhu eyindodana yakhe uqobo ezalelwe endlini yakhe uqobo nokho eyindodana yayibekwa ngokwendawo efanele emndenini ukudla ifa zonke izinto uyise ayenazo niyakubona na Manje uma siziphatha kahle ngolunye usuku olukhazimulayo sizoba yindlalifa kuze zonke izinto uNkulunkulu ngosuku lwakhe olumisiweyo ukuthi uyokwahlulela bonke abantu ngoKristu Jesu isikhathi sizofika lapho uNkulunkulu ezokhipha imivuzo kulabo ababethembekile nokunqatshwa kwalabo abehluleka ukwethembeka
Just before the going away of the Lord Jesus
Ngaphambi nje kokumuka kwenkosi Jesu, lokhu uNkulunkulu ekuye ijuba lihola iwundlu, akafike langa ukwenza okwakhe uqobo, kodwa ukwenza intando kaBaba umthumileyo. Waholwa ngumoya kuthatha uPetru, uJakobe noJohane ukuya kule ntaba ephakeme ende kakhulu. Ngiyakuthanda.
At another point, if you'll excuse me for taking so much time, that I wish to place before this audience this morning.
Futhi ngiphuza uma niza ngixalela ngokuthatha isikhathi esiningi kangaka, kodwa ngifisa ukubeka phambi kwalezi zethameli kulokhu kusa ukuthi lokhu kunenye incazelo kukho. Emuva kokushiya intaba nokwehla, umbuzo wabuzwa abantu bathi, mina indodana yomuntu ingubani na? Ingubani na? Abantu bathini ngami na? Njengoba nginani futhi ngibonakalisiwe kini, manje bathini abantu ngami indodana yomuntu na? Kuqapheleni isithombe esihle kanje pho selamuhla, emuva kokuba sewemukele uKristu, emuva kokuba sewugcwaliswe ngomoya, abantu bathini ngani ke na? Abantu bathini ukuthi uma bebona amadlingozi akho eshukunyizwa kakhulu, uze ungabe usakwazi ukujula? Izinyembezi zenjabulo ziyokeleza zehle ngezihlathi zakho, lapho ungeke ukwazi ukugcina izandla zakho ziphansi, lapho becula amaculo aseziyoni, lapho ungeke wathula, lapho ubone isono futhi ufanele ukhulume ngoxolo nangokuthula. Kubona abantu bathini ngakho na? Bani bathini ukuthi lapho ulele ufa ungokuhawukele ulusizi, usesimweni sokufa, futhi cela omunye umntwana kaNkulunkulu ukuthi ahlanganyele nawe ekukhulekeleni ukuphulukisa kwakho, futhi uvuma amaphutha akho bese ubeka into phambi kukaBaba uthi, Baba ngithethelele futhi manje ngemukele uKristu njengomphulukisi wami, futhi uyaphiliswa na? Abantu bathi, mina indodana yomuntu ingubani na? Ngibuka kwizethameli zabantu, futhi abanye benu ngiyanazi ngokulusizi eminyakeni eyedlule, nibulawa ngumdlavuza isigaba sokugcina, abanye benu kuzo zonke izinhlobo zokuma izimo bumpumputhe, futhi uNkulunkulu ngomusa wakhe wakuphulukisa, futhi njengoba unikeza ubufakazi bakho obuwubuqhawe ebusweni babantu, abantu bathi, mina indodana yomuntu. Batheni ngakho na? Sesishintshwe kanjani isithombe kusukela ngalolo suku kwedlule kumnyama njengoba kwakunjalo? Abanye bathi ukushisakela ngokweqile, abanye babembiza ngoBelzebule, abanye uthi kungukufunda umqondo, abanye uthi ukuxuxuma, abanye uthi ukushisekela ngokweqile, abanye uthi ngamadlingozi. Kodwa nina nithini ngakho na? Nithini ngale nto na? UPetro namawala uvama ukusho into abengafanele yisho, kodwa ngalesi sikhathi akakwenzanga. Wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Anginendaba ukuthi bonke abanye bathini, yilokho engikwaziyo, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Yalelani sikachithe isikhathi esiningi lapho, kodwa siqhubeke. UJesu wathi, ubusisiwe nakuba abantu bengathuka, nakuba abantu bengahlekisa, abantu bangathi ngumginqi kongcwele, abantu bangakubiza nganoma yiliphi igama phansi kwelanga, kodwa wathi, ubusisiwe Simoni kaJona uyihlo. Naku manje usukulungele na? Ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, awuzange ukufunde lokhu ngaleli kholiji lemfundiso ethile engena kuphiswa kanjalo awukufundanga ngokumemezela kuthile ngeseyizo zenkolo yomuntu othile inyama lekaza kukwambule langa lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile lokhu kuwe.
See where it comes from through the tutor of the Holy Spirit. Has revealed it by the revelation.
Ngiyabona ukuthi kuvelaphi na ngomfundisi umoya ngwele ukwembulile ngesambulo futhi ngithi kuwe wena unguPetro itwala lincane ngiyitwala likhulu ngiyitshele gumbi kodwa wena uyitwala lincane elibekwe phezu kwami.
The builders chose you. You never chose yourself.
Abakhi bakukhetha, awuzange uzikhethe ngesingawo. Abakhi bakukhetha, izingelosi zikaNkulunkulu ngobunye busuku usebenza enkwalini zakubiza ukuba uphume futhi wazinikela kimi futhi ngikusike ekubumbeni kwami uqobo ngikwenze waba yindlela engifuna ube yiyo ngenze ukusaha vele wama wathula nje. Futhi ngikubekile manje njengetshe elincane ukuze ulingane nelinye itshe ukuba uhole lelotshe futhi lelitshe lihole lelotshe lelotshe futhi usimende othande unihlanganise ndawonye wenze isisekelo engiyizo ukuba nilinganiswe ndawonye nalo lonke itshe lifundise igama lami futhi lemukele lesi sambulo. Futhi phezu kwaleli twane isambulo sikaNkulunkulu elizomali ithule futhi lisikwe itshe ngesambulo ngizo kwakhe ibandla lami futhi wonke amasango hayitese angelahlule kubonisa ukuthi impela wonke amasango ehayitese ayomelana nalo kepha awasoze alehlule.
And may I take this moment to say this, my friend, that the entire
futhi mangithathe lo mzuzwana okusho lokhu mngane wami ukuthi ibandla lonke likaNkulunkulu ophilayo lakhelwe ngesizotha phezu kwesambulo sokomoya senkosi uJesu Kristu. Akukhathaleki ukuthi ufunde kangakanani, ukuthi ungahle uhlakaniphe kangakanani, ukuthi ungacabanga kahle kanjani, ukuthi uyalazi iBhayibheli, uSathane uyalazi kangcono kakhulu kunawe, kodwa kuphela ngesambulo, uNkulunkulu ngomoya ongcwele, umfundisi wakho wembula kuwe, ukuthi uyakusindisa ngomusa wakhe.
If he will reveal to you this morning.
Uma ezakwembula kuwe kulokhu kusa ngesambulo ukuthi lokhu kuphela kokuhlupheka kwakho, lokhu kuphela kokugula kwakho, bonke devela bavela ekuhlushweni abasoze bazamazamisa lezo sisekelo, yize bonke odokotela bethi akulungile, ngokuba phezu kwaleli twala ngizo lakhe ibandla lami futhi amasango hayideza angele ehlule. Nakuba kuyomelana nalo nokho angeke alahlule ngokuba uma isitha siza njengomzamcolo umoya kaNkulunkulu uyophakamisa ibhanela limelane nawo ngaso sonke isikhathi. Niyakubona na, niyakuthola na manje uJesu embulwa kubafundi. Bukane nsimini yaseyiteni ngenkathi uKhayini elethe umnikelo ekukhonzeni ngokufanayo njengoba u-Abela enza, wakhonza, wakhokha ebandleni, walilela, wenze zonke isenzo sezenkolo sakhanya kakhudlwana kangcono, salingana kakhulu kunalokho u-Abela kwenza, wakhe i-altare lingcono, walenza laba lihle kakhudlwana, wabeka ubukhazikhazi ekukhonzeni kwakhe. Uyalubona lelo hlobo lusasebenza phakathi kwamadodana ka-Adamu na wabeka ubukhazikhazi kulo ngezithelo zensimu nomnduzo omkhulu futhi yena hayi lokho kuphela kodwa wakhonza kukhona indlela ebonakala ilungile kumuntu kodwa lokho akwenza wakhonza ngolwazi akakhonzanga ngesambulo.
Get it now. Listen. You can worship through knowledge. You can go to church by knowledge that you should do it.
Futhi kungenzeka kutholeni manje lalelani ungakhonza ngolwazi ungaye esontweni ngolwazi lokuthi ufanele kwenze kodwa ubuye esontweni ngale ndlela ngokukhonza ngeze kodwa uma kunokuthila kwenzeka phansi enhlizweni yakho ukukwenza uthande uNkulunkulu ngendlela yokuthi angeke ungaye esontweni leso yisambulo uNkulunkulu embula Baba ngenalo iphepha ingane leyo kade baba ngenalo ngisho iphepha noma isiletho kusebenza ngakho baba ngenazo izikolo zemfundo ngakho kwabela ngesambulo ngwembulo kuye nguNkulunkulu ukuthi kwakungebona ubuhle kanjalo kwakungesizo izithelo zensimu noma amaphula okwakuba xoshisile ensimini yesedeni kodwa kwakuyigazi
and it was revealed to him and he went and got a lamb By revelation, he foresaw the coming of the just Lamb.
Ngesambulo wabona ngaphambili kufika kweundlu elungile futhi kwembulo kuye ngakho ke wathola iundlu futhi ngesambulo walinikela kuNkulunkulu futhi lemukelwa kubandla lonke lakhiwe phezu kwesambulo sokomoya kuhle kanjani
Now coming to the close
Manje ukufinyelela kuvaleni babesentabeni futhi emuva kokuba uJesu wayekade engumntwana olalelayo inyama iwundlu laliholwe ngumoya ongcwele uNkulunkulu ehamba kuye
I come not to do my will
Ngizele ukwenza intando yami kodwa intando yalowo ongithumileyo futhi lowo ongithumile ubaba lowo ongithumile ukange nami futhi njengoba ubaba engithumile futhi wahamba kange nami kanjalo nami ngiyenithuma hayi ukuthi wathumela kuphela kodwa wahamba kange naye futhi uNkulunkulu akamfundisi nje umuntu bese emthumela ngaphandle nesimemezelo sesipiliyoni esithile sesekolitshi kodwa uma ehlonyisiwe uNkulunkulu uhamba kanye naye ngiyakuba nani ngisho kini kuze kube sekupheleni konyaka Kapelani kahle oh lihamba kanjani kanjalo izindawonye umoya ongcwele ulinemathelisa kanjani lingene enhliziyweni yabantu ngesambulo nothando lwenkosi uJesu bekusisana
After obedience in the mouth of two and three witnesses the best witnesses that stood on the earth
Lapho yemva kokulalela ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu ofakazi yabahle kube dlula bonke owami emhlabeni uthando uPetru uJakobe noJohane ithemba ukukholwa uthando ngaphansi kofakazi bethemba ngaphansi kofakazi bokukholwa ngaphansi kukafakazi wothando uNkulunkulu wabeka indodana yakhe ngokwendawo emphakathini kwazo zonke izibonakaliso ezintathu ezinkulu ithemba ukukholwa nothando ukuthi izwe liyoke likwazi Futhi lapho njengoba baba ezinsukwini zakudala wakhipha indodana yakhe futhi wayembathisa ingubo futhi waba nomkubo futhi emuva kwalokho igama lendodana lalilihle njengoba lika baba linjalo indodana yayiyindlalifa yezo zonke izinto
And God taken Christ on Mount Transfiguration in the witness of hope, faith and love and overshadowed him
Futhi uNkulunkulu wayethatha uKristu entabeni yokuguqula isimo kufakazi wethemba ukukholwa nothando futhi wamsibekela ngefu futhi iBhayibheli lathi izingubo zakhe zakhanya njengelanga futhi iphimbo elivele ezulwini lithi lo indodana yami ethandekayo Manje uPetru wayejabule ngokweqile njengokujwayelekile wayeyindoda eshisekelayo kakhulu futhi ngifisa sengathi ngabe sonke besishisekela izikhathi eziningi ungakhuluma izinto ezinhle emisebenzini yenu yokushisekela kodwa uPetru wathola konke ukukhuthazela lapho ebona ngempela okwakwenzekile uNkulunkulu wayezomvumela abe nobufakazi sikhashana nje yemva kokuba babehlile
There were three here, hope, faith, and love.
Kodwa ke kathi esebone emi babe bathathu lapha ithemba ukukholwa nothando futhi kwakume bathathu ngaleya intabeni uPetru uJakobe noJohane lapha uMose uEliya noKristu bemi lapho ekuqiniseni kwalabo bathathu lapha manje babuka nakho kwakuma uMose wokuqala olandelayo kwakuma uEliya umprofeti futhi abanye abantu bayasibuza sizokwazana yini uma sesifika lapho na ngenkathi uEliya noMose base behambile amakhulu amaningi eminyaka akusikho kuphela ukuthi siyokwazana siyobazi esingagaze sibabone uPetru, uJakobe noJohane babengakaze babone uMose futhi nokho babaqonda ngokuphazi bakweso ngenkathi babemi ngaphansi kwesithunzi sikaSomandla kuyoba njani uma sesimi lapho na ngiyomazi senke lapho ngibona ngiyolazi iphimbo lakhe nakuba ngingakazi ngimuzwe ngiyomazi uWesley ngiyomazi uMoody uCalvin noNox siyobazi bonke uma sifika lapho sizoba nesibonakalo esihlukile kunalokho esiyikho manje siyoba kokwesikhashane noma esimweni esikhazimulisiwe uPetru uJakobe noJohane babenjalo ngakho ke kulokho kufanekisela ngaphambili uma beyobaqonda abantu ngaphandle kwesici esisodwa ukuthi abakaze babone noma babone isithombe sabo esase sihambe amakhulu eminyaka kodwa ekufanekiseleni ngaphambili abengabona ngesikhathi siwumzuzu ngaphandle kokungabaza kuyobanjani lapho sesikhazimulisiwe sime ebukhoneni bakhe na siyokwazana na impela siyokwazi wonke umuntu ukungabina siphelo okuncenyana kuyohlala phezu kwethu njengoba uNkulunkulu engongenasiphelo kaphelani ngifanele ngivale ngenkathi bebuka noPetru njengomfundi wangempelo kahle wasekholiji ubengathi niyazi ngiyakholwa wonke amabandla aqinisile uma uyibandla lomthetho enkolelweni yakho ngendaba ngakho-ke sizoba nabakamohammed nje nobhuda futhi sizoba nabo bonke ndawonye uPetru wathi kuhle ukuba silapha futhi manje asakhe amathabenakelo amathathu sizokwakhela uMose ikholiji lapha sizokwakhela uEliya ikholiji futhi bonke abafuna ukukhonza ngaphansi komthetho nokunye nokunye mabakhonze futhi manje siyaqaphela babheka futhi uPetru nabo bebuka uMose uMose wayemela umthetho uNkulunkulu wanikeza abantwana bakwa-Israyeli umthetho ngoba babefuna umthetho uNkulunkulu wayengafuni babe nawo lokho ngokukhetha komuntu ku-Exodusi weshumi nesishiyagalolunye bathi sinikeze into ethile ukuba siyenze efanele ukusindiswa kwethu sizogcina umthetho uma uzosinika wona ngamanye amazwi kodwa kwakungesilo neze icebo likaNkulunkulu kungcono nje ukuyeka ukuhlela ngokwakho futhi nje usebenzise icebo lakhe ngithola lokho kulula kakhulu lokho ukuthatha icebo lakhe nakho kwakuma uMose umthetho uPetru wathi awu abanye bethu bagcina umthetho manje ayikho inyama elungisiswa ngomthetho ngakho-ke kulandelayo emva komthetho kaNkulunkulu usume lapho olandelayo owayemile kwakungu-Eliya bafika kanjalo ngokohlelo lokubala olandelayo owayemile kwakungu-Eliya oza emva kukaMose futhi u-Eliya wayemele ubulungiso bukaNkulunkulu abaprofethi futhi u-Eliya wamelela ubulungiso bakhe kwaze kwathi u-Eliya wakhipha umlilo ezulwini futhi wabulala abangamashumi ayizihlanu futhi wayemele ubulungiso bukaNkulunkulu ngakho-ke uPetru wayefuna umthetho kaNkulunkulu nobulungiso bukaNkulunkulu akekho umuntu ongasindiswa ngomthetho futhi uma wehluleka ukweqa umthetho yinye kuphele into esele futhi lokho ngukufa lobo ubulungiswa bukaNkulunkulu uNkulunkulu uphoqelela lokho umthetho wakhe wokulunga umele ube nobulungiso Ngakho khona ke ngathi uPetro esakhuluma efuna ukwakha ithabanakele lakhe futhi wabuza uNkulunkulu ukuthi wayeka kwenze yini khona ke babheka imuva futhi babona uJesu kuphela. Umthetho wawehlulekile makuthi thina kulokhu kusa siphonse amehlo yethu esuke ekulungeni ngokuzenzisa noma ukuthile esikwenzile. Anginxusele umthetho, angeke ngahlulelwe ngomthetho ngoba anginamthetho. Akekho umuntu owagcina umthetho, abakwazanga ukugcina umthetho. Futhi kanjalo nawe ukwazi ukuzisindisa, kanjalo nawe ukwazi ukuziphilisa. Futhi uma umthetho ngentando yakho eyenziwe ngumuntu ubufuna ukuveza lokho ecebweni, khona ke kunento eyodwa kuphela edingwa umthetho. Uma wehluleka lobo ubulungiswa. Futhi ubulungiswa kungukuba ulahlwe futhi ufe ngulaphakade, budinga ukushabalaliswa okuphelele ngoba owephula iphuzu elilodwa lomthetho unecala lawo wonke umthetho. Ngakho ke ufanele ufe kodwa uNkulunkulu, njengoba sibuke emthethweni kaNkulunkulu futhi sibuke ebulungisweni bukaNkulunkulu. Asiphose amahlo yethu kwenye indlela, bukani ngapha nakho kokumuJesu. Umele uthande lukaNkulunkulu, hayi umthetho, hayi ubulungiswa, kepha kuye kwahlangatshezwana nokugcwalisekwa kwakho kokubili umthetho nobulungiswa. Lo indodana yami ethandekayo, ayisekho into eyenziwe ngumuntu. Lalela umfundisi wakho. Ingalesi sizathu uPetru wayengathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Umthetho nobulungiswa kwahlangatshezwana nakho kuKristu. Futhi kunguthando lukaNkulunkulu esintwini. Uthando lukaNkulunkulu. Nkulunkulu alithande kangakayizwe. Kunkulunkulu nomusa namhlanje kuseni, njengoba nginxusela lezi zethameli, asinxusela umthetho, asiceli noma yimubu umthetho, asifuni ukwahlulelwa ngokufaneleka kwabo uqobo. Angifuni ubulungiswa bakho Nkosi qhabo, hayi ukwahlulela kwakho kuba kuze phezu kwami. Ungalokothi Nkosi, kodwa nginxusa umusa wakho. Wathi yizweni, kungani ngifanele ngiyizwe na? Yiyo kuphele nensindiso. UMaria, uJosefa nabo bonke abanye abangcwele babengabantu abakhulu, kodwa yena kuphela muzweni. Nguye kuphela umlamuleli, nguye kuphela umkhulumeli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, nguKristu Jesu. Kungani ngimuza na? Umthetho ubungeke unginike ukuthula. Anganginika ubulungiswa bebungengilethele lutho kuphela kulahlwa. Unginikeza ukuthula nokubuyisana. Umthetho ubungangilahla ngoba uma ngithola ukukhula, umthetho udinga ukuthi ngibe nakho kokubili. Imithetho yemvelo kanye nobulungiswa bukaNkulunkulu kwenziwa phezu kwami. Ngakho ke ngifanele ngikhokhe inhlawulo. Kodwa ngiphendulela uthando lwami namehlo ami kulokhu kusa kukho kokubili umthetho nobulungiswa. Futhi ngibuka uthando lukaNkulunkulu ongibuyisele muva kuye ngomusa. Futhi hayi ngomthetho nangobulungiswa, kodwa ngokubuyisana wakhokha inani ukuhlanganisa umuntu noNkulunkulu, ukubenza babe munye. Ngaleya sizalendi kunge kudala, njengoba ngivala ngalokhu kuphawula abaningi benu bantwana esikoleni, ngiyacabanga nisenakho okwendawo endala okungafanele neze ife. Nakuba ifiphala namuhla ezweni lakithi, kodwa akusoze kwafiphala esizalendi lapho eyenzeka khona. Ngiyakhumbula esikoleni senu kwenifundelayo wenu ngo-Arnold von Winkler, iqhawe elikhulu laseSwitzerland, na ungalisho igama lakhe namuhla phezulu eSwiss Alps, futhi ubuso babo buzobabomvu futhi izinyembezi zizogeleza ezihlathini zabo. Iminyakeni eminingi edlule amaSwisi angabantu abathanda ukuthula angamajalimane aye emuva le emakhulwini iminyaka asekuqaleni ehlela ezansi ezintabeni lapho kungekho khona insimbi exubene netshe noma lutho. Kodwa bathenga babele ubuhlakani bamajalimane, amajalimane acabanga ukuthi uyawuhlanga olwahlulayo. Iqiniso kodwa uzama ukusungula isibhamu noma ibhomu elizonqoba umhlaba wonke ngobuhlakani bakhe. Kepha amaSwiss ayindoda ayethanda ukuthula, uyehla futhi azenzele azitholele impahla ethile futhi enzele umakhelwane wakhe iwashi futhi uhlale ngokuthula. Kodwa phezulu ezindabeni eziphakeme zaseSwiss eminyakeni eminingi eyadlula, ngenkathi bemisa umbuso wabo noma bengingathi uhulumeni wabo, babengesiso isizwe esempi, babeyisizwe esithanda ukuthula. Futhi ngelinye ilanga ngenkathi abahlaseli babefika ezweni labo futhi begxobagxoba yonke into ababenayo, lutho akunendaba ukuthi babakhe ini, bakhinqa matshe phansi kwezintaba futhi akuzange kubakhathaze. Futhi babenempi yamaSwiss ibesekela inkundleni phansi ekugcineni kwentaba. Futhi kuhle kakhulu eSwitzerland, ngibabhekisise kanjani ukuthi balima kanjani nasemazweni aphansi. Futhi kulandelayo inkomo, bese kuthi ke ukuqhubekela phezulu entabeni yizimvu. Futhi yonke indlela esiqongweni ilapho befuya khona izimbuzi zabo. Futhi ukuthi bacula kanjani njengamaSwiss, ukuthi le American Hollywood yababizwa ngabacula njengamaSwiss behlekisa ngakho. Akuqhathaniseki inhlobo nakho ukuthi balushaya kanjani uphondo lwabo lapho inkathazo, ukuthi futhi wonke umakhelwane bagijima ndawonye ukusiza lapho kwakunesidingo. Futhi manje sikusebenzisa njengeband yejazz, umculo wokuzibinya wokuyiyeka kungcolisa. Lelani bangane, ngizokwenza ukuphawula ngomphathi wami uma uNkulunkulu engathumeli ngokushesha ukwahlulela kulesi sizukulwane siphingayo sabantu. Uzofanele avuse iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa. Kunjalo impela ulungile, futhi akukho okunye okungenziwa ngaphandle kokuthi uNkulunkulu uzofanele akwenze. Futhi ngenkathi uMusa usavule izingalo zawo, balekelani kuwo. Futhi lapho phezulu entabeni, lapho lelibuthe lincane lalihlomile ngalokho ababengakuthola kwezinhlangu nezinduku nokusikayo kwesaha, nakho konke ababenakho nezifoloko zotshani, bahlehlisela ibuthe likhulu lasezizweni liza njengotongo luqinile lwezitini. Babengumuntu wonke oqeqeshiwe nemikhonto emikhulu, futhi bamasha baya phambili bavala behlehlisele leli buthe elincane laseSwiss ngasentabeni. Babenganathemba, konke ababekuzamile konke kwakumnyama futhi kufiphele, futhi akukho lutho okwakungabasindisa. Emva kwesikhashana phakathi kwabo kwafika ukumemeza koyedwa u-Arnold von Winkled, futhi waphuma futhi wathi, bazalwane, namuhla ngifele iSwitzerland nokwenkululeko yayo. Wathi, siyalithanda izwe lakithi lendabuko nalokho obaba bethu abakulwelwayo, nalokho obaba bethu ababehlose ukuba sibe nakho. Futhi namhlanje umnotho wethu omkhulu usengcuphene, futhi namuhla nginikela ngesihle phila kwami ngenxa yeSwitzerland. Wathi ngeleya ngemuva kwentaba kunekhaya lami elithandekayo nenkosikazi wami omuhle onothando nabantwana bami abancane, bangilindele ukuthi ngibuye. Kodwa wathi, angeke ngiphinde ngibabone kulo mhlaba. Wathi, namuhla ngizofela eSwitzerland. Yena bathi, uzokwenza njani Arnold von Winkled na? Wathi, ngilandeleni, ngizokwephula ibutho lempi, ngizokwephula amabutho alinde inqaba. Futhi khona-ke thathani noma yini ninayo, futhi nilwe ngokukwedlula konke ningakwenza. Njengendoda yempi yilwani ngakho konke ninakho ngokwedlula konke ningakwenza. Futhi waphakamisa izingalo zakhe futhi waqalaza ngalapho ukuzinda impela kwemikhonto kwakuza lapho ekhuphuka. Futhi waphakamisa izingalo zakhe futhi wamemeza, yenzani indlela yenkululeko. Futhi wagijima waya ngakulabo abasondela odongeni lwezitini, yenzani indlela yenkululeko. Wamemeza futhi wagijimela khona impela emikhontweni eminyene, futhi waphakamisa izingalo zakhe ngasemikhontweni futhi wayibuthele esifubeni sakhe wayesefa. Futhi amadoda amaSwiss lapho emlandela nalokho ayenakho, Waphosa isasasa linjalo laze lephule ibutho labo. Wonke umuntu wayephumile endaweni, abazange ukuthi benzeni, futhi amaSwiss agijima angena, futhi ayinqoba impi, futhi iSwitzerland ayigaze ibe nempi kusukela lapho. Kuyokhunjulwa isikhathi eside eSwitzerland, uma nje kusekhona eSwitzerland, u-Arnold von Wicklund uzokhunjulwa. Kodwa lobo buqhawe obumangalisayo kukho lapho kwake kwaqhathaniswa khona, kodwa kuyinto encane, into encane nje. Ngolunye usuku lapho amadodana ka-Adamu, lapho umthetho wawehlulekile, nalapho ubulungiswa babaprofethi babehlulekile, lapho umthetho wawubuthakathaka futhi wawungeke usindise ngomhlatshelo wewudlu, igazi lesilwane nomoya wesilwane wawungeke ubuye. USathane wazi kangcono kunalokho, futhi lapho ubulungisa bukaNkulunkulu nokho bubizela phansi umlilo futhi ushisa amashumi amahlanu nezahlulela abaprofethi abazinika umhlaba, umuntu njalo-njalo waqhubekele kulahleni lonke ithemba lalingasekho. UNkulunkulu wayethumela umthetho, UNkulunkulu wayethumela abaprofethi, futhi bonke behluleka, onke amathemba lalingasekho esintwini. Ngelinye ilanga phakathi kwezindawo zasenkazimulweni, indodana kaNkulunkulu yaphuma yathi, namuhla ngizohamba futhi ngiyokhulula amadodana ka-Adamu. Futhi ngenkathi simi ngaleya lapho wonke amathemba, uteveli ubeyobeka ukukhula phezu kwethu, ubeyobeka isono phezu kwethu, futhi sasidingeka sisithathe. Ubulungiswa bomthetho bakufuna, futhi uma sehluleka kwemukela umthetho kungukuthi sonke silahle ngumthetho. Ubulungiswa kuphela obungasetshenziswa, ayikho indlela yokuphuma, akukho ebesingakwenza. Kodwa yathatha isinyathelo yeye phambili ingelosi yathi, uzokwenze njani na? Yaya emhlabeni futhi yathi, manje nina nonke nina madodana ka-Adamu, thathani konke nginika khona ukuba nilwe ngakho, futhi yilwani njengoba ningakwenza ukwedlula konke ningakwenza. Futhi akaze athole indawo ebuthakathaka ngesayensi yezinkolo, noma kumbe ukwakhiwa kwamakholiji, noma ukwakhiwa kwamabandla, kodwa yaya lapho imikhonto wawusinda khona, yehle yadabula esigodini sethuzi lokufa, futhi yahlanganisa ukufa nokugula ngezingalo zayo esifubeni sayo uqobo, futhi yathumela emuva umoya ongcwele ngosuku lwePentecoste ukubeka ezandleni zethu nokudinga indodana ngayinye ka-Adamu ukuba ilwe njengoba singenza.
Though you be made fun of, though you be persecuted, though you be called,
nakuba kuzohlekiswa ngawe, nakuba uzohlushwa, nakuba uzobizwa ngomkingongcwele nayo yonke enye into, yilwe ngokwedlula konke ongakwenza, ngokuba ukunqoba kuqinisekisiwe. Futhi makabonge uNkulunkulu, isitha sixoshiwe, amabutho aso alinda inqaba aphuliwe, futhi ukapteni omkhulu wensindiso yethu uholela phambili namhlanje ngompaphathizo kamoya ongcwele. Oh madodana namadodakazi ka-Adamu, nihlaleleni lapha nize nife na. Masivuke futhi senze kuthize, masithathe sinakho, uma kungengaphezu kodebo olufayo olusengakwazi kunyakaza. Masidumise uNkulunkulu, asibonge yena ngensindiso yethu. Umoyisoni awusoze wazibiza uphume enkwalini yalomhlaba ukuthi uNkulunkulu ukuqhumise wakukhipha ngevangeli, kodwa yima uthule futhi uvumele uNkulunkulu akubone ukuba akubeke esakhiweni. Uma ugula khumbula uJesu wakunqoba kokubili ukufa, isihogo, ukugula, ithuna nakho konke ngenkathi efela wena eCalvary. Asithathe lokho esinakho kulokhu kusa futhi silwe ngokwedlula konke ukwazi kwethu. Sisakhothamisa amakhanda ethu ezwini lomkhuleko, futhi uma ngicela udade ukuba eze futhi adlale upiano ihubo elithize limnandi, sonke sisa abanengqondo, abantu abasile, niyakuthakasela namhlanje ekuseni ukufa kwenkosi yethu uJesu, na amabandla enu awasoze asebenza nakuba emahle njengoba enjalo. Izikole zenu zizokwehluleka kalusizi, nakuba zizinhle njengoba zinjalo, udokotela wakho uzohluleka kalusizi, ekahle njengoba enjalo. Kodwa namhlanje kusena siphendule ukubuka kwethu asiphendule amehlo ethu asuke emithethweni yamabandla namahlelo nehovisi likadokotela futhi emahle njengoba wonke njalo futhi asizwe lelo phimbe liphuma isithunzini esisibekele namhlanje kuseni lo uyindodana yami ethandekayo yizweni Baba sezulwini othandekayo ngokuzithoba njengoba amaKristu engasondela siyangena esikhundleni sabalahlekile nabadingayo thatha lamazwi namuhla futhi ho moya ongcwele ohole ibandla fundisa abantwana bakho uNkulunkulu namuhla abaningi kungahle ukuba bawele eceleni kwendlela futhi awayazi indlela kaNkulunkulu nhlobo Kade befiphele futhi benziwe baba mnyama amathemba abo lehlulekile kodwa kwangathi bangaphinde ababuke iCalvary lapho ubambe imicibisholo evuthayo yesitha sokufa isitha sokugula isitha sosizi isitha saso sonke isinto futhi lapho wawubeka esifubeni sakho futhi wephula indlela Futhi phansi kwedlulele leso sithunze simnyama kulugukusa sibona ikhaya lethu ekazimulweni njengoba uvonwe inkledi yathi ngemuva kwentaba yikhaya bangilindile ukuba ngize kodwa angeke baphinde bangibone kodwa Jesu awuzange uthi abasayi kuphinde bangibone wathi ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi ngizohamba futhi ngilungise eyodwa futhi ngize nginithathe futhi nginemukele kimina uqobo sihlonipha kanjani ukufa kobuqhawe kukaWinkled kodwa wayengumuntu ofayo wayengafa kuphela bese eshiya ngemuva kodwa wena wafika ukuba ufe futhi uhlenge futhi usilethele hayi ukusuka kwabathandiweyo bethu kodwa siye kwabathandiweyo bethu hayi ukusuka emakhaya ethu kodwa ukuya ekhaya lethu futhi sinqume umugqa wedlule ebumnyameni bokufa ukuthi besingabona ngaphesheya kwesigodi la apho kubekwe khona izibusiso zikaNkulunkulu futhi manje namhlanje bakuthandekayo uma kukhona noma yimuphi wabantwana bakho omqhumise ngevangeli kusuka enkwalini yempilo futhi ngifisa ukuba ubenze futhi bengisika kubo kulokhu kusa futhi ngibagawule ngisaha ngisuse imikhuba yabo nokucabanga kwabo kubi nokuhleba kwabo nokuhlubuka futhi manje ufuna ukubeka futhi ubafake esakhiweni uzokhuluma ezinhliziyweni zabo khona manje na futhi sisakhothamisa amakhanda yethu angaba khona umntwana othize lapha namuhla uphambukile endleleni noma mhlawumbe ungakaze eze endleleni na kodwa uyezwa namhlanje ukuthi ungathanda ukufakwa ungathanda ukuba yitshe elifakwe esakhiweni sikaNkulunkulu na ungasiphakamisa isandla sakho kuKristu uthi Kristu susa ukuba yizwe kwami Nkulunkulu akubusise muva lapho mfosi encane Nkulunkulu akubusise nenekazi Nkulunkulu akubusise mnumzane Nkulunkulu akubusise dedewethu Nkulunkulu akubusise omunye futhi na manje amakhanda yenu ekhotheme njengoba silindele kumoya ongcwele futhi niyazi noma ngabe wehlulekisa uNkulunkulu nomakhabo wehlulekile yini ukuhamba lapho umnqobi wakho omkhulu athi wozo ngilandele thatha isiphambano sakho zidele ngilandele ngizokwephula amabutho esitha Ngizokwephula amabutho esono ngizokwephula amabutho okukhulu futhi wena ngilandele futhi ulwe njengokudlula konke ngakwenza ngokuba ngizokwenza umgodi ngalo futhi amakhaya ethu azovikelwa kuze kube sekuphileni yokuphakade ngabe ungowasezizweni osukile kuNkulunkulu na phakamisa izandla zakho nje oyedwa uNkulunkulu akubusise emfosi emncane omunye ongakaze aziphakamise izandla zabo kodwa baphakamisa isandla sabo uthi ngikumbule mfo wethu Branham namhlanje ngifuna manje ukuza kuKristu ngiNkulunkulu akubusise dadewethu Ngifuna manje ukuze kuKristu ukuba ngisikwe ngomshini wakhe ukuthi yize namhlanje kuseni kuthinte inhliziyo yami ngizanyazanyisiwe phansi ngaphakathi kimi ngibekwe konke emuva lapha nemikhuba yezwe ukungcola nenkucukucu emhlabeni kwembuliwe kungimbozile kodwa ivangeli namuhla lingembulile futhi ngimi njengonecala ngaphambi kukaNkulunkulu futhi ngiyakwazi futhi ngifuna uNkulunkulu angithathe njengetshe namuhla futhi angisike angikhiphe futhi angiphe ukuvuma kwenkosi uJesu nomoya ongcwele bese engifaka embusweni wakhe ngifuna ukwembulwa namhlanje njengoba ngembuliwe ngifuna ukuzahwa futhi ngifakwe embusweni wakhe ningaziphakamisa izandla zenu kuye ngaphambi kokuba sibe nomkhuleko wesoni na kulungile kunezandla ezine noma ezinhlanu eziphakanyisiwe ngiza kunikhulekela manje asinayo mhlawumbe indlela yokwenza ukubizela ealtar mhlawumbe uma nje nizolinda imizuzwana imbala nje ngiyahamba emva kokukhulekela abagulayo ngifuna nina phezulu lapha futhi kodwa ngizonikhulekela manje ukuthi uNkulunkulu uzenipha ukuthile ukukhethekile ngalesi sikhathi
It's written in thy holy word.
Babuye esezulwini kulotshiwe ezini lakho elingcwele ngokwemibhalo ngomlobi wakho uMathewu ongcwele sahloko sesihlanu ivesi lamashumi amabili nane ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade akayikuza ekwahlulelweni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni Yezwa ukuthobekile nesicelo esibuthakathaka senceku yakho ngalaba ngamunye ophakamise izandla zabo wathi akekho umuntu ongeza ngaphandle uma ubaba wami emdonsa futhi kade udonsa kulokhu kuza futhi bezwile futhi baphakamise izandla zabo ukukholwa kufika ngokuzwa futhi ukuzwa izwi futhi ngiyakubonga ngabona namhlanje futhi ngiyakhuleka ukuthi uzongcwelisa lonke ikholwa futhi ugcwalise ngomoya ongcwele labo abanezinhliziyo ezilambile abathulule izwe balikhipha kulokhu kusa futhi bafisa ukusahwa ngesaha njengetshe lifakwe esakhuweni senkosi sikucela egameni likaKristu amen Anizwa nje okwehlukile na ngabe umoya ongcwele awulithathi yini izwi likaNkulunkulu njengebhulashi lokukolobha futhi likolobha nje kuphume izinto zezwe na khona ke uzizwa umusha asiculele lihube lidale limangalisayo kanye nje futhi enkazimulweni kaNkulunkulu manje kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi limuncwe emithanjeni kaEmmanuel sonke kanye kanye manje kulungile Kuno mchombo okwaliswe ngekazi elimuncwe emithanjeni kaEmmanuel lezo nizaphukuda ngaphansi kwethanda la Lisusa mabala azo esono Lisusa onka mabala azo esono Lisusa onka mabala azo esono Lezon Zapogota pantswale lutandala lesosa ongemabala zasono Ngizonibuza ukuthi yize khona manje bangake ozizwa ukuthi zonke izono zenu zikaphansi kwegazi na ungaziphakamisa nje isandla sakho ngiyakholwa manje ukuthi uNkulunkulu uyangithethelela futhi ngingumntwana wakhe oh hey Manje sele lifayo lajabula ukubona lowo mthombo ngosukulwalo lalifa lajabula ukubona umthombo ngosukulwalo nami mangibe lapho nakuba ngenyanyeka njengalo ngihlanze kusuke zonke izono zami Sisacilele livesi futhi khona ke sishaya ikhorasi ngifuna uxhawulane nomuntu ohleze eduze kwakho uthi uNkulunkulu kubusise mfowethu ongumKristu dade wethu noma ngabe ngubani manje asicilele inkosi manje kuqala asiphakamise izandla zethu uma singakwazi futhi sicule isele lifayo manje ikhorasini bese ke nixhawulana isele lalifala cha ulukubona baba siyakudumisa manje bo osukelwalo namangibela pho nakubange nyanyeka njengalo hlanza zonke izono zami hlanza zonke izono zami hlanze zonke izono zami manje bambanani ngesandla futhi la hlanza zonke izono zami sijabule kangakanani namhlanje njengamakholwa angumKristu njengabafo abayizakhamizi zombuso ukuthi uNkulunkulu uhlanze zonke izono zethu futhi wasenza izidalwa ezintsha kuKristu Jesu manje niyajabula ngeNkosi na kuyabangalisa manje kumbulani bangane izinkonzo zizobuyela lapha futhi kulokhu kuhlwa uNkulunkulu elibusise ngithathe isikhathi esidanyana kulokhu kusa kunaleso ebengisihlosile ngilesikhathi esinqunyelwe ukubonana khona manje emuva kwenkonzo futhi ngizohlangana nabanye benu bangane abathandekayo angazi noma kungenzeka yini ukuthi sikuhlehlise lokho kuze kube kulokhu ukuhlwa lapho sengibuyela izinkonzo lobusuku isizathu nje bengicabange ukuthi ngizobe sengiqedile ngeleshumi nanye futhi manje sesine bangaka abazokhulekelwa na masibone izandla zenu ziphakama yonke indawo sinezethameli eziningi kufanele sizikhulekele futhi ngilitshele ukuthi leyo ndoda yamaluthela phezulu ngaleya yangibhalela incwadi njalo futhi yangilahla futhi yathi umuntu owashumayela kubantu lokho kwenzile ufuthi ubengathi udevel ubengeke aphilise nokunye lokunye futhi ngayiphendule nje ngoba umnene engaziyo ukuthi kanjani wabhala wangiphendula incwadi futhi wathi ngingathanda ukuhlangana nawe kwi businessman convention futhi ngacela umfuthi mo uma wayengayinika yini ndawo wathi yebo futhi bangikhiphele college lamaluthela futhi balungisa idina lapho bonke abafundi nalabo othisha futhi lendoda yayiyinhloko yikholiji yahlala eduze kwami futhi sabalethile ndawonye futhi babengamajalimane futhi babenene nedini elikhulu elilungisiwe futhi amanenika zonke ayesilindile kanjalo njalo emuva kokuphela kwedina lenhloko yekholiji lamaluthela yasukuma yathi futhi Branham ngikukhiphele phandle lapha ngenhloso yodwa hayi lokho ukuthi sifuna ukuthola uNkulunkulu babathizweni kamoya ngcwele ngayibuka ngabuka umfowethu mo wangibuka yathi ngikuxikile futhi ngiyaxolisa yathi mfuthu Branham uqinisile futhi ngicela ungithethelele futhi manje sifune umbhabhathizo kamoya ongcwele yathi sibone ukukhahlela okuningi phezu kwezihlalo nokuqaqulula izinto kodwa yathi sifune umoya ongcwele wangempela ngathi uyakhola na yathi ngathi yini ikholiji lamaluthela liyini ihlelo lamaluthela na yathi asinandaba ukuthi liyini ihlelo lamaluthela sifuna uKristu futhi Bob Shula nabo umhleli weChristian Herald nabo babesanda kwemukela umoya ongcwele umngane wesifuba kaBhili nabo bonke labo bazalane belambele umoya ongcwele futhi kona ke ngathi wathi ngabe ungoma luthela na ngathi ungoka noma ngubani othendayo makeze wathi singawemukela kanjani na ngathi niqotho ngempela na wathi yebo futhi Branham ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yethu ngathi kuthiwani ngani bafundi na sonke isandla saphakama nezinyembezi zehla izihlathini zabo sifuna uJesu ngathi ihlehlisana amapuleti enu thathane amabhentshi enu aphushele nodongeni indoda engayinye yakwenza yonke indlela kuzungeze ngathi manje kuqali phansi bese niphendulele ubuso benu odongeni bese niqala ukucela umoya ongcwele kuNkulunkulu futhi nginomfowethu mo ukuba asukume futhi akhuleke ngahamba ngabeka izandla kulowo nalowo futhi bonke abafundi abangamashumi ayisikhombisa nambili nenhloko yekholeji bemukele umpaphathizo kamoya ongcwele futhi bazamazamisa lelozwe enhla lapho ngezimangaliso nokusebenza kukankulunkulu banezinkonzo zokuphulukisa lakho konke ikholeji lamaluthela wo bengingacula ngokuqukethwe yinhliziyo yami ngani na uma ulambile futhi womile lo mpofu wesifazane omncane lelapha obulawa ngumdlavuza ngempela ulambile futhi womile kulokhu kusa ukuba uNkulunkulu amphulukise futhi kukhona abaningi benu abahlezi lapho abanenkathazo yenhliziyo impela nizofa khona manje uma uNkulunkulu engakuphulukisi baningi onezinye izifuana okuyinto embi kakhulu kodwa mngane ungabuki ubulungiswa angeke ubukhokhele ubulungiswa ungabuki umthetho ngoba umthetho angeke wagcina noa kodwa bheka kuJesu kuphela ngoba nguye okuhlengile futhi ngokukholwa egameni lakhe ungasindiswa namhlanje kusini futhi uma uNkulunkulu bezothumela befundisi bamaluthela abangamashumi ayisikhombisa ukushumayela ivangeli ngompaphathizo ngokubeka izandla uJesu washo ngenkathi esinikeza izimpilo zethu njengovon winkled wathi asilwe ngalokho esinakho nakho akushoyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami baya kukhipha imimoya emibi noma amademoni baya kukhuluma ngezilimi ezintsha futhi uma inyoka ibiyo baluma ibingeke ibalimaze bayobeka izandla kwabagulayo futhi bayosinda futhi bukani kulokhu kusiko kukhulu ukuthi ngquwe ezweni lonke manje ivangeli liyaqhubeka futhi amadodana kaAdamu athathe umusa wenkosi yethu uJesu Kristu alwa indlela yawo futhi asika umugqa wesitha manje futhi sithatha nje njengoba singakwenza futhi njengoba nini abantu abaphilile kulokhu kusa enithokozele impilo enhle khumbulani laba njengoba sibakhulekela futhi ngizocela ukuthi abagulayo bazola inanga kulolu hlangothi ngapha ngakwesokudla sami futhi uma amalunga ezoza futhi abasize uma uthanda futhi ngicela befundisi bevangeli uma bezoma ngapha bavale futhi bakhuleke kodwa ke ungasuki uma ungakusiza sifuna ukubiza okunye ukubizela altar emzuzwini nje masinyane nje ezingakwenza izinkonzo angeke ziqedwe kanye nalenkonzo yokuphulukisa manje shayini layini ngakulolu ngothi futhi sizocela umfuthu nevili umfuthu othandekayo kakhulu uma ezokwenza njengoba siqhubeka ngokujelekile uma benga uNkulunkulu kubusise sisi bekuyini na kholwa kuphela kholwa kuphela konke kungenzeka kholwa kuphela kuphela yiba beka ngakuyiphi indlela na kuJesu Dokotela behlulekile konke okunye kwehlulekile kodwa lo uyindodana yami ethandekayo yizweni wathini na wathi yizweni wathini na kholo kuphela ngani na konke kungenzeka ungesabi mhlambo omncane kusukele siphambalweni kuya esihlalweni sobukhosi wangena empilweni wambaye dovo yena manje emhlabeni wonke amandla kaphezu anikazo yena ngomhlambi wotha ndolwakhe Wonke amandla ngokugula yonke into inikezwe yena. Yizweni kholo kuphela. Ela kholwa zonke izinto lapho konke kwehluleka, lapho udokotela ehluleka, lapho zonke izinto zehluleka, wathini na? Kholo kuphela. Amakhulu athile ngitakela abanye babo bayeza ngezihlalo ezinamasondo oyedwa lapho hlakeni khona kanye ephuzwini lokufa abelaphi benu abathendekayo njengamadoda asika ingxenye yomzimba isayensi yesimo nokubuka nokubona yonke into abangayenza ngolwazi lwabo bazama ukusindisa impilo kodwa izikhathi eziningi bayehluleka. Sijabula kakhulu ukuthi leli ifu elikhanya kakhulu lenkazimulo lilenga phezu kwakhe lathi kodwa lena yindodana yami ethandekayo lapho umthetho wehlulekile nobulungiswa behlulekile ukuba kuhlangatshezwe khona-ke uNkulunkulu wathi yizweni futhi wathini na konke kungenzeka uma kuphela ningakholwa siza wena ukungakholwa kwethu. Futhi njengabafundisi bevangeli siyahamba manje ukugcoba abagulayo nokubeka izandla phezu kwabo njengabantu abangcwelisiwe baleli thabenakele bahlangana ndawonye ngomkhuleko. Nkulunkulu busisa imizamo yethu futhi uphilise abagulayo sikucela egameni likaJesu. Namakhanda ethu ekhotheme manje emkhulekweni futhi njengoba ibandla licula maphansi ukholo kuphela umfowethu Neville uzogcoba ngizobeka izandla phezu kwabagulayo. Baba wasezulwini othandekayo ngokusha okuvela ngemuva komsamo lapho ngimi khona phakathi kokufa nokuphila phakathi kwesoni nokwahlulelwa ngibakhombisa indlela yokuphunyuka ngikuphosa emva kwabo manje futhi ngibeka izandla phezu kwalona wesifazane ogulayo futhi njengoba abathandekayo bema bebuka kuye ayikho neyodwa into engasiza manje kodwa ngibeka izandla phezu kwakhe njengoba ubagcobile.